call her name. Pop on the track.
Tusingoje kesho kabla jua kuzama. Baby nipe leo leo, tukutane nyama kwa nyama. Bisunche wa kapeto, rangi zinafanana. Kamba na kibanio, ulivo nikusanya. Sina ujanja kwako sadari, nimetia nanga wendo bandari. Rumpaka maka kwako michali, njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind. Oh, you know Marashiro. Kwa penzi lake mi can't deny.
Shetani udi ushakolea. Nakupa juchini mpaka unaubuli. Nachochea moto mpaka unakolea.
We uko home my body mina relay. Kwako appetite ufai kuniona late. Inyeshe mvua majua uko wet. Brown skin girl mi kwako si complicate. Enzi lijaze kibaba komea milango saba.
Yeah, you know you're my love.
Tumeshiba na sihaba, mchele robo nazi saba.
Give me more, mi amor.
Sina ujanja kwako sadari, nimetia nanga wendo bandari. Rumpaka maka kwako michali, njo jamvini ule futari. She already know how to read my mind. Oh, you know
Marashiro.
Kwa penzi lake mi can't deny.
Shetani udi ushakolea. Nakupa juchini mpaka unaubuli. Nachochea moto mpaka unakolea. Wezi lako tamu mama namini. Kama ni shetani udi ushakolea. Nakupa juchini mpaka unaubuli. Nachochea moto mpaka unakolea.
Lote lote. Lote lote. Lote lote. Lote lote.